nakamwe safinanga ye oyo ndoto to felikamo nakata butu bolimona telengani safikange nyamote malokola mopaya malili paina nalemikole masabie oyo ndoto to felikambo olani maloba ya malobi safi mopepe ya mabe eningiseli biso bolingo nzambe tango tobandaki safi tozalaki biso mibale na nsima moto azalaki te safie safie zonga 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 mama mokeo nasili na bongoli bizaleli safie nakomi motono ya sika safi na change mpo na boye baloba natongo biso tongo abeleli na nzembo mosika yo ozali safi ya mbelanga molema ye bosana mabe nasali ye limbisanga mama na botama mobali motema bilulalula zonga sherie safi ye nabeleli na nzembo mosika yo ozali safi ye ya mbelanga molema yoyo bosana mabe na sala lembisanga